Welcome, welcome, welcome.
Reading, somebody man feeling this. Aki, ewena ma, tawasa washa.
Asho, ukiwa na mabaju yangu sijaribu kuniongelea. Hata kama sipo sawa mimi najua watu wangu wananiombea. Nawapenda na kila siku maisha naendelea. Tukipata tukikosa, freshi tunasherekea.
Twende.
Ukitaka nikupende nipende. Sijali maneno, nachojali ni upendo. Chuku 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 chuku. Bless kwake Mungu, tunamkosea bado wanakea. Mkifumba mkiroka, sio kesi mwenzenu napepea. Sijali maneno, nachojali ni upendo. Chuku 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 chuku.
Watu, we mama, napendwa na watu.